on the record.
But this is the superstar.
London.
Yeah, boy.
London.
Yeah, man. Congo, Kenya, Uganda, Africa, Mashariki. Who's it get?
Cash kid on the track.
Haka kadem, kazuri, joka kovero. Kisham, sham, kinyam, kitam, tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Dem ni kafu, pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo. Kisham, sham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kisham, sham, kelele na nderemo. Kisham, sham, kinyam, kitam, shamra, sham. Kisham, sham, kelele na nderemo.
Mista, unsonga samala pomana na mana. Kwa love ya fa yungu magenzi edu wa mana.
Kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Tujanibu janibu nenibu janibu kujaga. Sudo wema sedja jeniru jerungu jana. Kujane nalu jabu gira nyoro buja. Bebu sabi mkule baga bibi gambu waje kabija. Tesula wandoja utano sigeja. Wangu wewe geja. Pampita musuja chokola buwe nsefuja. Abu wangu nguja mumba gambete berija.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi mendata kapedo. Dem ni kafu pika napenda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu gang gang. Imebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.